Jose.
Walai mi siku pandana, mabinti warembo lakini siku guzana. Walai mi siku pandana, mabinti warembo lakini siku guzana.
My heart is bleeding, señorita. Moyo na bomoka, señorita. My heart is bleeding, señorita. Moyo na bomoka, señorita. Simu ilipolia nilikuwa hai, juu ya maji nilikuwa hai. Ilipolia tena nilikuwa ngwai, juu ya moshi nilikuwa ngwai. Pata kidogo, ngoja kidogo, kidogo mama. Pata kidogo, ngoja kidogo, kidogo mama. Ma señorita, sisi Maria, ngoja kidogo. Maria, koja kidogo.
Koja kidogo.
Usifanye baby nipandwe na pressure, amu gonjwa wa sukari. Na vojijua mpenzi siwezi kucheza, I'd never do that to ya. Usikatai, mayengu walikuwa wengi, walikuja na mambogi walikuwa wengi.
Una mapedi
walikuwa wengi, walikuja na mashisha walikuwa wengi.
Hata watu wajigonga na wakipandana, nilitulia kwenye kona siku tetema.
Hata watu wakipepeta, wakipepetana, nilitulia kwenye kona siku pepetana.
Ngoja kidogo, ngoja kidogo, kidogo mama. Ngoja kidogo, ngoja kidogo, kidogo mama. Ma señorita, sisi Maria, ngoja kidogo. Maria, koja kidogo. Baby, where is the trust? Where is the trust, yo? Where is your trust? Where is your trust, yo?
Nimekubali, nimekosea.
Yeah, yeah.
Nimekubali, nimekosea.
Yeah, yeah. Ngoja kidogo, kidogo mama. Ngoja kidogo, ngoja kidogo, kidogo mama. Ma señorita, sisi Maria, ngoja kidogo. Ma señorita, sisi Maria, ngoja kidogo.
Ngoja kidogo.